million. Y'all let me.
The Velutano.
Siku nyingi na kuona lakini ni petu na fasi leo. Mapenzi yamenipanda kichwani kama melewa kileo. Nikilala usingizi sipati na kuona kwenye video.
Staki vya video na kuomba tifanye leo. Nambie basi ndio ama nilie kama siho. Oh.
Kama unipendi baby niambie ni uondoke basi. Amua leo sio kesho. Sala ya wevi buso. Nimekueleza yote mambo. Na unipe wazo
lako. My baby suti suti salao. If you don't love me tell me kati salao. Kwa gala nyona yegwe chichi salao. Nipo chacha mponya siki salao.
Nentewe mfuwa mfobu titi salao. Kwa saliza nyone chibini salao. Finga yako chiswate chiki salao. Nacho umba ni pili siki salao.
Kenewe hiyo gela lero. Bantate wanja gala kumoyo. Yange vyo kete vyo vyo susa kuchupa nywera kumweno. Kumukwano ni napofuro. Kosa njisa mtima pichi kumweso. Mtima kote koto nyambe. Kama baby alia sasa kabiri nkose. Mbulo tulo mkwane chama zimangose. Jobanga munu miofuno kunyumiru amuli. Uno mkwano voguduka manyoko sensobi. Pama pensi mkwano switi chiri bubi. Amuwa baby, tugende pendi. Kama hawana adama, bambi chopango wendi. Supu nina moto, kulia na kushoto. Oza mwasi kitoko, jote mjote mboko.
When you do love me, talk to me, my girl, oh.
Talk to me.
Say something, baby, that I'll watch you come on, say, oh. Sula wubi wubu debu chanezi nzenge kongolo. Kotambulira mupango, linga nga chiwo jolo.
Singa nefu nyafu nyange,
kongolo. Bina love you, ngo mbuluwe,
kongolo.
Simanyi kufana ni,
kongolo.
Chovone tololo zange,
kongolo. Oh, you don't want me to go,
go, go.
And you don't open your door. Chawama vongu go go go. Okule wongu yango go. Yeah, she's a pretty girl. She don't want me love. And she doesn't want me good.
My baby city city
salao.
If you don't love me tell me kati
salao.
Kwa gala nyona yegwe chichi
salao.
Yuko chacha mponya siki
salao.
Tempewe mfuwa mfobu titi salao. Kwa saliza nyone chibini
salao.
Finga yako chiswate chiki
salao.
Nacho umani pili siki
salao.
Kalamata, uli wotaba wendi maga maga. Kumukalwa gani njea mata. Siti ntusu kulaluka. Maga maga. Siti ntusu kulaluka. Kumukalwa gani njea mata. Love in the sea kalamata.
Supu nina moto. Kulia na kushoto.
Shoto.
Uza mwasi kitoko.
Chote mjote mboko.